Cheers. Say. Okay, worldwide. I shouldn't have fallen under the pumas and I thought, Shabachi. It's a force, you see. Think a force.
bakhanya bare ke tsamang ke tsela tshwe su o khono u go njengisa
Bye. mali loko ndzi na ku tshela mfano ndzi endla ku ri ni xava movha ni ya kaya Giyani ni ya cina kahle na vumhani na vakokwani leyi ni va twisa tinsimbi ta gijosa xitlumba mavota ku ri ha vona wa yimpakata na wupa noti wa xibaxinara.
we are all this Jimmy Day say.
Aye, ye, ma melody, aye, ye.
Aye, ye, ye.
Chapeau à l'Ijambi, papa.